dhiga ayaa soo yeeray fujisadii fanka axmed ceegaag iyo anigoo ah soo saarihi qays pernonas dj kz this song dedicated to all mothers around the world ohay ohay let's go ceegaag
Shadi kol ku ogsoonay.